Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Kuri Facebook turi kuri radio yacu, naho site yacu ni y3 radio yacu voa.com. Mushobora kandi no kutwandikira mukoresheje adresi yacu ariyo radio yacu @gmail.com. Kubashaka kutugezaho ibitekerezo kuri WhatsApp namwe nimero yacu ni +12024419913. Ku gicamunsi cy'uyu munsi nyine hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma mu kiganiro muri Sanga. Ndi kumwe kandi ku murongo wa telefoni n'umutumirwa w'uyu munsi Mukanya, ndaza kumuha ijambo abasuhuze mwese muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe z'Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10.
Muri iki gihe Uburayi na Amerika bigaragara nk'ibifite uruhare runini mu cyerekezo n'inyungu zikomoka ku bihangano bitandukanye byaba byandikwa, indirimbo, ubugeni, ubukorikori n'ibindi. Amashusho y'indirimbo tubona kuri za televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga, imivugire n'imyitwarire y'abahanzi n'abanyabugeni biho muri iki gihe cyane cyane ku babyiruka ahenshi bigenda birushaho kwishushanya n'iby'Uburayi na Amerika. Suko ibyo bihugu aribyo byakataje mu iterambere rusange gusa, ahubwo n'ubucuruzi bw'ibihangano ubwabyo bwarushijeho kugira akamaro ababwinjiramo muri ibyo bihugu kuruta ahandi hose kubera ubukungu bwabyo, amikoro y'abahatuye n'ingamba zigendanye no kurengera uburenganzira bw'abahanzi n'ibihangano byabo. Tuvuze by'umwihariko ku bijyanye n'indirimbo, gushaka kumera nk'abo bahiriwe n'ubuhanzi muri ibyo bihugu tumaze kuvuga. Ibyo bituma urubyiruko rwinshi ruri mu buhanzi cyane cyane muri Afurika rumera nk'urwigana bene iyo migenzereze, haba mu njyana, imvugo, imyitwarire ndetse rimwe na rimwe n'ururimi rukoreshwa muri ibyo bihangano. Bamwe rero bakabona ko ibyo bisa n'ibitsikamira ubuvanganzo bw'umwimerere mu ndimi gakondo. Hashize imyaka 10 Leta y'u Rwanda ishyizeho itegeko rigamije kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge. Iri tegeko rishyirwaho ari hagamije gushishikariza abantu guhanga no kuvumbura no gushyiraho uburyo bubereye ubucuruzi bw'ibihangano bugendera ku mategeko, kurengera no kubahiriza uburenganzira ku mutungo bwite mu by'ubwenge. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turareba ubuzima bw'ibihangano bishingiye ku muco gakondo. Ese bishobora guhonoka ihiganwa ry'ibiva hirya no hino ku isi by'umwihariko mu Burayi na Amerika? Iri tegeko se ryafasha iki mu kurengera abahanzi bo muri iki gihe, cyane abashaka guteza imbere ibihangano bishingiye ku muco gakondo? Rishobora se kubafasha gukuramo ibibabeshaho n'imiryango yabo nk'uko bigendekera abo mu bihugu byateye imbere? Ibyo bibazo byose n'ibindi muri bushake kubaza muri iki kiganiro nibyo byatumye mbatumirira umuntu uhuza ubuhanzi n'ubunararibonye mu by'amategeko. Muri iki gihe amaze gufasha abahanzi gusohora indirimbo zikunzwe cyane mu Rwanda, imwe muri zo ikaba imaze kugera hafi 1.5 million z'abantu bayireba ku rubuga rwa YouTube. Uyu mugabo yiyambuye ikanzu y'ubushinjacyaha kumara igihe kitazwi kuva mu mwaka w'2016 maze yambare kuteza muzika afata na gitari ni impuguke mu by'amategeko akaba n'umuhanzi ndetse akanabana guyemeza mirimo mu kunonosora ibihangano no guteza imbere ubuhanzi gakondo. Ijwi ry'Amerika ryamutumye kuri iki gicamunsi ngo asubize ibibazo byanyu ku nsangamatsiko tumaze kuvugaho. Bwana Ale Mukuralinda mbahaye ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi.
Bwana Jeffrey Mutagumwa, murakoze cyane ku mikaze mu kiganiro cyanyu. Murakoze by'umwihariko kuba mwantekereje ngo tuganire ndetse tunaganire n'abakunzi ba Voix de l'Amérique cyangwa b'iki kiganiro.
Turavuga na wibereye aho ngaho iya Abidjan muri Cote d'Ivoire, hameze neza, akazuba karava.
Akazuba karava, ubu ngubu turi mu gihe nakwita ko hakonje. Kubera yuko ubundi kino gihugu ni igihugu gishyushye kegereye inyanja Atlantika, ariko nubwo hakonje ubwo hari dogere 25 na 30, urumva ari nyine yuko ubwo bukonje si ubukonje nyabukonje, ubundi harashyuha kurushaho ngaho, ariko ubu hameze neza.
Nuko nuko ni amahoro. Ubwo turaza no kugaruka wenda ku bihangano byaho tuvuge ubuzima bw'ubuhanzi bwaho, ariko maze kugerageza kukuvuga, ariko nk'uko ubizi ni ibintu bitoroshye. Bamwe bakwita umunyamategeko, abandi bati ni umuhanzi, abandi bati ni rwiyemeza mirimo washoye imari mu buhanzi bwakondo, ariko noneho urahibereye. Tubwire Ale Mukuralinda, tugiye kuganira muri iki kiganiro ni muntu ki?
Muri iki kiganiro ndaba umuhanzi n'umunyamategeko, kubera ko numvise mu nsanganyamatsiko mu magambo make, mu magambo buryo wavuze wahiriye ku itegeko rivuga iby'ubuhanzi. Nk'uko wabivuze, iby'amategeko nibyo nize nabikozemo, ndetse iby'ubuhanzi byo narabivukanye. Nkunda kuvuga nti bizashira nyirabyo yapfuye. Ubwo rero banyita umuhanzi, banyita umunyamategeko, byose ndabyakira kubera ko njya mbikoraho byose. Ndetse nibyo nakwita mu magambo ahinnye bishya byo kuba mfasha abandi bahanzi, nabyo byaje, nabyo byose ndabyemera. Ni ukuvuga ngo rero aho bari bunjyane hose nta kibazo mbifiteho rwose.
Reka nkwereke mera, noneho nk'usubira inyuma gato utubwire ni iki kintu cyaguteye kwinjira muri mu isi y'ubuhanzi.
Ikintu cyabinteye navuga ngo nkuko maze kubivuga naje maze kumenya ubwenge nibwo nabonye ukora bivukanye. Mu magambo makeya, nkiri umwana niga mu mashuri abanza muri primaire mu Rugunga, ubwo bashyiragaho misa z'abana, njye nahise njya muri korali. Ariko abandi bigumiye mu gukina agapira, abandi baguma mu gukina umugozi, abandi baguma mu gukina bili, njye nkajya njya kwitoza kuririmba. Nyuma yaho ngiye muri sogonderi, umupira narawukundaga nibyo, ariko ubwo naganye cyane ahubwo mu busifuzi, nkajya no mu miryango y'urubyiruko kubera ko nabonaga bahanga indirimbo babyina bya Kinyarwanda, ibyo bintu nkabikunda cyane, tukajya no mu marushanwa. Ngiye rero muri universite nibwo nako ndangije sogonderi, nibwo koko nagiye mu buhanzi, kuko nibwo nagiye muri orchestre icuranga yaririmba, ndetse ntangiye no kwiga gato gitari ubwo hari muri 90. Noneho uziko muri 90 mu Rwanda habaye intambara, bituma twebwe tutajya muri universite tugira umwaka 90 tutiga, ngo kuko nagiye mu muziki. Ariko nza kujya kwiga mu Bubiligi, ngeze mu Bubiligi rero hari nta kwiga muri universite unigenga, nibwo nabonye uburyo burambuye cyangwa se busanzuye bwo kujya mu mastudio. Nk'uko wabivuze mu magambo ahinnye, ho hari uburyo, hari amastudio, hari ibikoresho, kandi muri rero n'Abanyarwanda n'ubundi twari tuziranye i Kigali bari mu muziki, muri rero nka Nitunga Roni, muri rero Christophe Matata, muri Sugaragaza, abo bose ni abantu bafashije bituma nkomeza umuziki. Umuziki rero nawutangiye nkiri umwana, mu by'ukuri sinakubwira ngo bindimo, ariko ntekereza ko aho natangiriye neza ni igihe natangiraga kuririmba mu kiliziya muri paruwasi yacu ya Saint Michel.
Nuko ndahamye ko abadukurikiye bazi indirimbo zimwe zawe zigaragara nko kuri za YouTube cyangwa se zagiye zitambuka ku mateleviziyo hirya no hino aho ngaho mu Rwanda. Ariko noneho reka noneho tugaruke ku kintu kijyanye n'ubuhanzi gakondo muri iki gihe, kuko ibyo byose ubimazemo igihe, isi y'umuziki uyimazemo igihe, umaze igihe witegereza uko ubuhanzi bushingiye ku muziki bumeze, haba mu karere mu Rwanda n'u Burundi ndetse no hariya hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. umuntu akubaje ati ubuhanzi gakondo muri iki gihe by'umwihariko mu Rwanda no mu Burundi buhagaze bute?
Navuga yuko burahari burakungahaye ariko buhagaze nabi.
Kuki?
Kubera iki? Kubera yuko twebwe abahanzi nanjye ubwanjye nishyizemo nitwe ba mbere tubifiteho responsibility cyangwa se tubifiteho icyo kubikoraho, kuko nabonye twita kubya handi akaba byo dushyira imbere kurusha iby'iwacu. Nubwo ngo dusimbukira iby'ahandi twarangiza tukanabeshya cyangwa se nitubwiza ukuri abaturage bacu abanyarwanda nkatwe cyangwa abarundi nkatwe, tukaza tukabwira ngo twabakoreye ibihangano nyarwanda. Njye naje gusesengura nsanga mu by'ukuri muri rusange tubakorera ibihangano mu njyana z'ahandi biririmbye mu Kinyarwanda. Ugasanga twakoze zouk iririmbye mu Kinyarwanda, twakoze R&B iririmbye mu Kinyarwanda, twakoze hip hop iririmbye mu Kinyarwanda, nyamara dufite byinshi byinshi biri iwacu, biri Burundi, biri muri Congo tutari twakoraho. Ni nayo mpamvu ubona abagiye muri iyo nzira yo gufata ibihangano byabo gakondo akaba ari byo bamoderniza cyangwa akaba ari byo bashyira no mu bicurangisho bigezweho cyangwa se bakabagumisha mu bihangano gakondo, aribo bonyine barenga umupaka. Ugiye muri Senegal wakumirwa, ugiye iwe iruhande rw'abantu muri Congo wakumirwa, hano muri Cote d'Ivoire rero tuza kubikomoza, nagize Imana mpamaze hafi umwaka wakumirwa. Ni ukuvuga ngo turabifite nk'uko natangiye mbivuga, ariko duhagaze nabi kubera iki? Ni twebwe twabigizemo uruhare kubishyira ku rwego rwa kabiri aho kubishyira ku rwego rwa mbere. Njye nta mupaka nyashyira mu buhanzi, buri wese afite uburenganzira rwose bwo guhanga n'iby'ahandi. Ni byiza ukanagaragaza ko ubishoboye, ni ubuhanga buryo kuba washobora kwigana umuntu wo muri Senegal cyangwa se muri Afurika y'Epfo, ariko se kujya kwigana uw'ahandi nta kintu urakura ku by'iwanyu, ngaho ahantu hari ipfundo, ngaho ahantu hari ikibazo.
Utekereza ko ibyo bintu biterwa n'iki? Ni ugushaka guteza imbere ibihangano, ni ugushaka isoko ryihuse ry'ibihangano abantu bakora? Ni iyihe mpamvu ituma abantu bashobora gukora ibihangano by'andi mahanga bakabikora mu Kinyarwanda bacitswe n'icyo twakwita ubuhanzi gakondo?
Ntekereza ngiye ibintu bibiri. Hari ikintu kirebana no kuba umuntu afite impano cyangwa se no kugira kwibaza uti ibi nima ngiye mu buhanzi ngiye kubikora kubera iki, ndahanga ibiki, ngiye kubikorera nde? Icyo ni uruhande rumwe, kuko hari igihe abana bashobora kujyamo, uzi ko akenshi 99% abantu bajya mu buhanzi ni abantu bakiri batoya, Imana akayiyumvamo akajyamo. Niba tubanje kwibaza impamvu agiye kubijyamo koko, ese ni ugukina, ni kubigira ngo mbigire umwuga, mfite impano, cyangwa se nuko nabonye mugenzi wanjye akoze akaririmbo kagakundwa, urumva nta plan yabikoreye. Noneho ikindi mvuze kuri iyo point ni ukuvuga ngo niba utibajije uwo ugiye guhangira, naho ngaho rero dutana. Ntibibajije uwo ugiye guhangira noneho ugapfa guhanga ibyo ubonye byose. Niba ugiye guhangira Abanyarwanda, banza wibaze uti abo Banyarwanda ngiye guhangira nanjye nk'Umunyarwanda ndabahangira ibiki, bakunda ibiki, n'ikindi buhange bagahita bakibonamo. Ingero twarazibonye tubaza kubigarukaho. Ntekereza rero kuri iki cyiciro cya mbere tugomba kwibaza mbere na mbere, turahangira iki, turahangira nde? Icya kabiri mbona ni uko babona izo njyana z'ahandi, nk'uko wabivuze, z'ahandi muri Amerika, z'ahandi Burayi, abaho iyo zikoze babona amafaranga. Babona amafaranga se kubera iki? Tugaruka kuri cya kimwe mvuze nonaha, babona amafaranga kuko bo bari guhangira bene wabo, bari guhangira abantu bahita babyibonamo. Noneho natwe tukwishuka ngo nitubigana niko biribuze kugenda iwacu mu Rwanda, nyamara Abanyarwanda ntabwo twabahayeho ibyo bibonamo. Ntekereza rero ko ari ibyo bintu bibiri nyamukuru: kwibaza icyo umuntu akora n'uwagikorera, ndetse no gushakisha amaronko ya vuba vuba.
Ariko amaronko aho ngaho tukiri kuri icyo cy'amaronko, mu kanya turafungura mirongo ya telefone tuvugane n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bakwibariza ibibazo. Ariko tukiri kuri icyo cy'amaronko, hariho n'uburyo ibyo bihugu biba byarateye imbere bigashyiraho amategeko arengera ibihangano by'abahanzi bo muri ibyo bihugu kandi akubahirizwa. Tuvuze ibyo Burundi, sinzi wenda niba nabikubaza, ariko nk'umunyamategeko ushobora kuba hari icyo ubiziho. Ariko mu Rwanda itegeko ry'u Rwanda rirengera rite abahanzi n'ibihangano byabo?
itegeko ry'u Rwanda nkunze ko turagize ikiganiro uyu munsi mu minsi 23 ishize navuganaga na bamwe mu bayobora cyangwa basinzwe bari kugerageza kwishyira mu bikorwa uyu munsi bari mu cyiciro cyo kuzenguruka igihugu muri buri ntara z'igihugu ntekereza ko bari mu majyaruguru wenda bari mu majyepfo nzi ko babirimo kugeza mu mpera z'uku kwezi aho bari kugenda bashishikariza abahanzi mu nzego zose kwimenyekanisha kwiyandikisha noneho ubwego ruzakurikiraho nuko ushaka uburyo ibihangano noneho bizanira abahanzi amafaranga bizize bivuga ngo ubikinye wese akabyishyura bivuze ngo rero itegeko rirahari ririmo riragerageza gushyirwa mu bikorwa ariko ikigambiriwe nuko bimera nk'iby'ahandi nuvuga ngo abahanzi bahanga igihangano yakiririmba ejo kikagira icyo kimuzanira nibyo byaratinze kugira ngo bishyirwe mu bikorwa ariko ntekereza yuko ntabwo twakugereranya no mu bindi bihugu by'Uburayi aho ayo mategeko ahari ku muri 1980 n'imyaka 1990 bigitangira icy'ingenzi nuko aho bibereye nonaha bishyirwa mu bikorwa koko kuko biragaragara ko bishobora kugera icyo bizana mu Burundi ho ntabwo nagira icyo mbivuga kuko ntabwo nigeze menya aho amategeko yabageze ariko mu Rwanda birahari kandi birimo bigashyirwa mu bikorwa mbizere yuko uyu mwaka uzajya kurangira tugeze ku rwego rwo kuvuga tuti abantu abahanzi bakwishyuza gute bakwishyurwa gute gutya
mu tukiraho ngaho ku rubuga rwacu rwa Facebook hari umuntu twandikiye aratubwiye ati ibihangano ntibikingiwe na gato hano mu Burundi turafise abatama ba kera bakoze indirimbo nyinshi bakoresheje ikembe imiduri ariko babayeho nabi bagenda n'amaguru nta gaciro bafite kabisa umwe ava ahantu bita mu gatumba n'amaguru agashika mu gisagara cha Bujumbura nta umuha lift undi nawe ati burya injyana gakondo ni nziza ariko ntizatera imbere igihe cyose idashyigikiwe reka mbabaze iyo ufite igihangano cyawe wajya kumva bari kugikoresha ahantu runaka kuri radio na televiziyo ntacyo biziho amategeko akurengera gute
arakoze cyane kuba avuze ikintu nk'icyo ngicyo ati umuhanzi abantu baramukunze yakoze ibihangano byiza barabikunda ariko ejo uramubona nyagirwa ejo uramubona asabiriza uramubona kumubona nta muharifiti ibyo bintu ntagire ngo wenda nubwo mu Burundi tutazi uko amategeko ateganya cyangwa niba nta ndibi hari ubwo wenda umuntu azasakisha amenye uko bihagaze no mu Rwanda nubwo hari amategeko uyu munsi nabwo ndiko navuga ko ariko bimeze ku birebana n'abahanzi gakondo n'abahanzi muri rusange igihe cyose itegeko ritarajya mu bikorwa ni ukuvuga ngo hashyirweho maison de droit d'auteur cyangwa se inzu ishinzwe gukurikirana uburenganzira bw'abahanzi n'ibivamo icyo kibazo kizagumaho kubera yuko amaradiyo y'iwacu mu myumvire y'abantu b'iwacu muri rusange wumva yuko iyo radiyo igucurangiye igihangano iba ibifite uburenganzira ngo kubera yuko iri kugukorera iri kukwamamaza umuhanzi nawe nicyo kintangaza nabo bakabyumva gutyo nibo ba mbere bafata ibihangano byabo bakibivana muri studio bakabyirukankana bakabijyana ku maradiyo mu mabwate kuri ba basore bacuruza ku mihanda bavuga ati ni muduturange batwumve hanyuma se nibakumva nta utakurikiye uburenganzira bwawe bwo kubanza ngo wishyurwe bizagenda bite urumva rero ko birasaba ko buri pande zombi ari ababicuranga ndetse ari n'ababiga twebwe tubihanga bicara bagasoma itegeko bakumva uburyo rikora irasubiza uwo nguwo wa kabiri uvuze uti njya kumva nkumva ibihangano byanjye barimo baricuranga nabigenza gute itegeko rirabibiteganya byonyine wanditse ibaruwa ukabwira iradiyo iri kugukina cyangwa televiziyo iri kugukina uti nyabundeka ntimwongeye kugira ibihangano barabizi neza bahita babihagarika ariko ku rundi ruhande uravuga ati se nimbahagarika nzamenyekana gute bisaba rero ko n'abahanzi ubwabo bishyira hamwe kugira ngo bavuge rumwe kuko ndibuka nkiri mutoya turi mu Rwanda muri za 1989 mbere gato ko intambara itangira hari ibyo abahanzi bishyize hamwe bandikira radiyo Rwanda bati nyaboneka ntimuzongere gukina ibihangano byacu nzi ko hari hagiye kuba inama ntegeza ko byanyuzwemo n'intambara ibintu birahinduka hahinduka icyo gihe ariko icyo kintu cyari cyabaye kuvuga ngo rero buri wese nasoma itegeko ku ruhande rwe amenye icyo rimuteganyiriza n'uburyo yakurikirana ibihangano bye kuko itegeko rirahari
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga. Mutumira wacu ni Alain Mukurarinda, akaba impuguke mu bijyanye n'amategeko, akaba n'umuhanzi kandi akaba ashyigikiye iterambere ry'ubuhanzi bushingiye kuri gakondo. Nkuko nakubwiye rero bwana Mukurarinda, iki si ikiganiro cyanjye nawe gusa, ahubwo duha n'ijambo abakunzi b'Ijwi ry'Amerika kugira ngo babaze ibibazo, batange n'ibitekerezo byabo. Ku murongo wa telefoni hariho abantu babiri, hariho Romeo na Kwizera. Turahera kuri Romeo. Romeo, amahoro. Amahoro
amahoro neza.
Ego, duhamagaye uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Romeo uri Bujumbura, kaze mu kiganiro muri Isanga. Ni ikibazo, ni igitekerezo?
Ni ikibazo nashaka kumubaza uwo munyamategeko.
Duhunga ku ijambo mushinga nta.
Nashaka kumubaza ko bishika ugasanga nko muri football amategeko ya FIFA abagenga ibihugu byose bitwarwa muri FIFA, none mu gihe umuziki nawo woba ufite itegeko hamwe rimwe buri gihugu cyawo, yogeza gute nk'umuhanzi w'umurundi asubiyemo indirimbo y'umunyarwanda, umunyarwanda w'umunyarwanda yo kwitwara he?
Aha, icyo ni ikibazo numva giteye amatsiko. Katwumve,
arakoze cyane kuba iki kibazo. Ubundi reka dufate nkaho batembere banabishyize mu bikorwa, dufate nko mu Bubiligi bafite society yitwa Sabam, noneho mu Bufaransa bakagira yitwa Sasem. Uko bigenda rero, ayo ma society yamaze kubungabunga no kurengera ibihangano by'abantu babo muri buri gihugu, iyo ubwayo uko ari abiri agirana amasezerano, noneho Sabam kanyandika kuvukana na Sasem Integrity. Wowe Sasem mu Bufaransa, turagusaba yuko uzajya ubungabunga n'ibihangano by'Ababiligi. Natwe iwacu mu Bubiligi tuzajya tubungabunga ibihangano by'Abafaransa. Bivuze ngo rero, iyo Sabam iri mu Bubiligi yumvise igihangano cy'Ubufaransa bagikinnye, icyitaho ikagikurikirana ikacishyura, n'Abafaransa nabo bagakora gutyo. Iyo bumvise iby'Ababiligi babikoze, noneho bakaza kugurana amafaranga yishyuye bakayaherezanya buri muhanzi akabona igihangano. Isobanuye ko mu yandi magambo, niba ibihugu bibiri bifite amasosiyete ashinzwe kurengera no kubungabunga ibihangano by'Abanyarwanda, ayo masosiyete agira n'amasezerano ku buryo niba mu Rwanda bakinyira ibihangano by'Abarundi, isosiyete mu Rwanda irabikurikirana, noneho iyo Burundi nayo bakinyira iby'Abanyarwanda, isosiyete y'i Burundi ikabikurikirana, nyuma zikazagurana, ku buryo nta muntu ugira ahahungabanyirizwa iyo ayo masosiyete ahari. Ikibazo nuko aho twagira ikibazo nuko bamwe baba bayafite amasosiyete, abandi batayafite. Nubwo bamwe bafite amategeko, abandi ntibarayagira. Urumva aho batayafite ntago ibihangano bizabungwabungwa, kandi ubungubu warabibonye itumanaho ryateye imbere, igihe igihangano kirasohoka kikarara kigeze muri Australia.
Romeo, ngira ngo urasobanukiwe ikibazo wabajije, kibonewe igisubizo?
Ego cyane, ikibazo kiraboneye igisubizo, ariko nari mfite akandi kabazo kamwe.
Gira vuba, hari abandi bategereje. Dore Kwizera ari ku murongo.
Ndashaka kubaza kandi, iyo nko mu gihe uwo muntu yoba yatunganije igitaramo kanaka agatumira umuririmbyi,
komeza.
Alo, umuririmbyi yatumiye akaba ari uwo mu kindi gihugu, mugabo agacaye ntaze kuri rya sango bavugana, mbega wa mu bosi yoba yaramutumye ko aca mwitwarira hehe? Nicyo gihe yitwara mu bushikanganji bw'umutekano cyangwa hariho ubundi bushikanganji bubigeje yitwaramo?
Urakoze cyane Romeo, ugira umunsi mwiza. Reka Alain Mukurarinda agusubize.
Ubundi iyo abantu batumiranye gutyo, akenshi nta nubwo na kenshi ni buri gihe bagirana amasezerano hagati yabo, uburyo ibigomba gukorwa, aho bizakorerwa, igihe bizakorerwa, n'amafaranga azishyurwa, n'ibizakenerwa byose. Ayo masezerano rero akenshi ateganya igihe haba habaye impaka, haba habaye ibibazo, inkiko zizaba zifite ububasha bwo kubikemura. Abagenya amasezerano nibo bayihitiramo. Tushobora gutumira umuhanzi w'Umurundi tukavuga tuti twebwe nituramuka tugiranye ibibazo tuzaburanira iki sasa? Niba twabikoze gutyo, ubwo naho tuzaburanira. Iyo batateganyije aho bazaburanira, bivuga yuko kimwe mu bihugu abo bantu baturukamo kiba gifite ubasha ko kuburanisha urwo rubanza, nshobora kukurega Bujumbura cyangwa nkakurega i Kigali. Ni mu nkiko zisanzwe rero, kuko nubwo amasezerano abarebana n'umuziki, ariko amasezerano afite ahaburanishirizwa ni mu manza mbonezamubano. Nkuko abantu bagirana amasezerano y'ubukode bw'inzu y'umwe atishyuye, baba bateganyije aho bazaregana cyangwa se nibatariteganyije, ni inkiko z'igihugu ziba zifite ubwo bubasha.
Urakoze cyane. Reka noneho twakire na Kwizera. Kwizera wiriwe?
Wiriwe neza Geoffrey Mutagoma.
Ye, turaho ndabona tukitsaho. Uhamagaye uri hebwa na Kwizera?
Namagaye ndi mu karere ka Rulindo mu murenge wa Mbogo, ubwo ni mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ye, ndumva ari iwacu aho ngaho.
Ye, komeza ku ijambo Kwizera.
Noneho rero ngira ngo reka mbanze nshimire Ijwi rya Amerika ko mukunda kudutumirira abatumire tuba dushaka, uratuma tubabaza ibibazo tukumva tunyuzwe.
Murakoze cyane.
Nk'ubu ngubu ari mukuru abirinda, ni umuntu wabaye mu Rwanda, ni umuntu uzi u Rwanda, ni umuntu uzi umuziki w'u Rwanda. Ikibazo cya mbere nagira ngo mubaze ese abona kugeza ubu ngubu urwego rw'umuziki mu Rwanda rugeze hehe, ese umuhanzi nyarwanda kugeza ubu ngubu we ni iyihe nyungu afite mu muziki, abona inyungu mu muziki rigenze gute. Ikindi kibazo nanone aza cya gatatu navuga akaza kumbwira ese umuziki wacu kugeza uyu munsi wa none ko mbona udakirimuka, abanyarwanda turasabwa iki? Turasabwa gukora iki kugira ngo umuziki wacu ugire aho ugera? Ikindi ni uko hano nk'ahantu mu majyaruguru tuba dufite abantu bafite nk'impano bigiye bitandukanye, kandi ubona ko ariza mu rwego rwo hejuru nubwo numva ari kure. Ese nk'umuntu uzamuka ukizamuka ufite impano nubwo ari hanze, ni iki yamufasha ko numvise ashobora kuba hari ikintu yafasha umuhanzi ushobora kwigaragaza muri iyi minsi?
Urakoze cyane Kwizera. Nubwo ibibazo byose bimaze yo, sinzi niba abandi babibona icyo babaza. Reka duhe umwanya, Bwana Alain Mukurarinda agusubize. Urakoze cyane kudushimira no gukurikirana Ijwi rya Amerika, Bwana Kwizera.
Arakoze cyane. Ati abona ubuhanzi bumeze gute? Birasubirana neza na cya kibazo wambaje tugitangira. Ubuhanzi bwo mu Rwanda dufite abahanzi bafite impano, dufite abahanzi bazi kwandika, bazi kuririmba no mu ndimi zitandukanye, kandi ibyo ngirenda bivuga mbifite gihamya, kubera ko mbere y'uko mva mu Rwanda hari amarushanwa narashyizeho yitwa Hangahiga, yazengurutse igihugu cyose twabikoze mu gihe cy'imyaka ibiri. Njye nigire kuri teritwari yose y'u Rwanda narabibonye, barahari bafite impano zose ariko badafite ubushobozi. Kuri urwo ruhande rero nta
Bwana Alain Mukurarinda, uratwumva?
Ndakumva neza.
Uti kuri urwo ruhande?
Nta mpungenge mfite. Gusa ikibazo ahubwo mfite ni uko mwene abo bafite izo mpano zinashingiye kuri gakondo, nyine badafite bwa bushobozi bwo kujya muri studio, bwo kujya aho bibera ku babigaragariza abanyarwanda. Ariko ntekereza ko ibyo bizahinduka. Mu magambo yandi rero, impano irahari ariko duhagaze nabi. Ibyo nabyo ndabishingira kuki? Ni uko mu Rwanda n'iki gihugu cyonyine kiri hariya muri kariya karere, navuga n'u Burundi, tumaze tujye kumara imyaka icumi, cumi n'itanu dufite amaradiyo menshi, dufite abahanzi benshi ariko batarenga umutaru. Ntabwo turi kimwe no muri Tanzania, ntabwo turi kimwe n'i Bugande, ntabwo turi kimwe no muri Congo, aho bafite abahanzi babaye bari ku rwego mpuzamahanga. Kubera iki icyo kintu kiba? Ni bya bindi navuze, tugashyira ibihangano byacu gakondo cyangwa se niyo twabishyira mu njyana nshya zigezweho, ariko bishingiye kuri gakondo, ngo abanyarwanda ubwabo aribo babanza kutwiyumvira, kutwikundira, kutwiyumvamo, akaba aribo baduteza imbere. Kuko hano niko bigenda. Muri Tanzania baririmba mu Giswahili, bakaririmba mu njyana zabo. Muri RDC baririmba mu Kikongomani cyangwa mu Lingala cyangwa mu Giswahili mu njyana zabo. I Bugande ni uko. Niyo mpamvu tubona badusiga. Ni ukuvuga ngo rero turabifite byiza, turabifite byinshi, ariko duhagaze nabi. Ni ibyo gukosora rero. Ati rero
ati dukora iki?
Twakora iki? Dufata urugero rworoshye cyane kuri bariya bahanzi babiri maze iminsi mfasha, uwitwa Karasira Clarisse n'uwitwa Nsengiyumva Francois. Nabibonye mbishonjeye, kuko nari ngize Imana nkabona ibintu nifuzaga, namenye mvuga nti wama nkabona umuntu uzi kuririmba mu Kinyarwanda cyiza ukoresheje ibicurangisho gakondo cyangwa se natwe bikoresha, ariko tukabikora mu njyana zacu. None se wasobanura gute ko umuntu nka Francois akora indirimbo mu nyuma y'amezi ane atanu ikabiregwa n'abavuga yageze kuri miliyoni imwe na magana atatu. Umuntu witwa Kararisa utaruzwe yarazwi mu itangazamakuru ariho yakoraga agakora indirimbo uyu munsi ikabiregwa n'abantu ibihumbi magana arindwi. Abantu banambaje bati niyihe strategi wakoresheje? Nayo strategi nakoresheje nayo wasobanuye nti ni bya bindi muntu akubwira ati uraho uhita usubiza ngo yego, akakubaza ngo amakuru ki? Uti ni meza. Ntabwo wabitekerejeho, niyo wavunitse rimwe na rimwe uribeshya ukavuga ngo ni meza, hanyuma ukaza kumwirukira ko navunitse cyangwa ndarwaye. Ubwo ndashaka kuvuga iki? Abantu bakoze indirimbo yitwa muraho abanyarwanda bati yego, nubwo ngo bakoze indirimbo bibonamo ukabivuga kugira ngo usanzwe uyizi, niyo mpamvu byihuse. Nta yindi strategi rero na bya bindi twahereho kare uvuga mu ncamake ko aba bazungu muri Amerika, muri Canada, mu Burayi badusize, nabyo bakeneye iby'iwacu, baba bashaka ibiri gakondo. Ntabwo azaza kuvuga ngo niba akoresheje festival ya hip hop ngo azaza gufata umunyarwanda cyangwa umurundi waririmbye mu kirundi hip hop, azajya gufata muri Amerika. Nashaka uwaririmbye zuka azajya muri Antiche, nashaka gukora salsa azajya muri Amerika Latini, ariko nashaka gukora ikinimba azaza iwacu.
Hanyuma
ikibazo dufite cyo kudashyira iby'iwacu imbere.
Yanabajije ati kubishyira imbere ese inyungu irimo, hari inyungu ubibonamo, ubona byavamo inyungu?
Reka dufate urugero rworoshye. Uyu munsi abahanzi turi kumwe tubabwiye maze igihe kinini kinini no gukabya kuko nabusimana igihe nabo kinini, ariko niba barangiza amezi abiri atatu hirya no hino mu Rwanda, hirya no hino ku isi babansaba. Ni byo bwo gutinyaboneka mwitonde, nibura babanze bagire ibihangano byinshi bazohe babataramire. Hari n'umbwe ati hoya dukeneye igihangano kimwe tugikoreshe ibindi bikorwa by'ubucuruzi, kwamamaza. Aho ngaho turimo turagerageza kumvikana. Noneho hari n'ibindi, urabona uyu munsi ntabwo abantu bagifata amafeze ngo bashyire ku muhanda bacuruze ibyo byavuyeho. Ibintu byose birakorerwa ku mbuga nkoranyambaga kuri za murandasi. Niba Faransa afite miliyoni y'abantu bamurebye ejo akagira ebyiri, ejo akagira eshatu, hari uburyo izo za YouTube zirishyura. Bivuze ngo rero nubwo uyu munsi ariwo tugitangira hari ntabwo byari byinjiza, ariko ntabwo ibintu bizarenza amezi atandatu bitabinjirije. Ibyo ngibyo byo ndabikwijeje ijana ku ijana. Kubera iki? Kubera ko mbona abo bahamagara bashaka kubataramisha, mbona abo bashaka kubakoresha, ndetse tuzi ko tuzanakora n'ibitaramo kandi ntekereza ko ababikunze bazaza kubireba.
Alright, wavuze rero ku bintu byo guteza imbere abahanzi, uvuga abantu babiri urimo gufatanya nabo, muri bo wavuzemo uwitwa Nsengiyumva Francois. Ndagira ngo tumere nk'abasogongera gato ku ndirimbo, kuko abantu benshi bamuzi acuranga umuduri ku nzira, ariko uwo muduri waje guhindukamo igihangano gikomeye. Ndagira ngo twumve imwe mu ndirimbo ze wamufashije gukora, akanya gato hanyuma tugaruke.
Itanga tanga mukobwa werewe, itanga neza mukobwa werewe, dore nyabusawe uraberewe, dore wanjye we urasakitse.
Gusogongera rero urumva ko umusaza Nsengiyumva nako ni umusore uko namubonye ari mu njyana. Icyo ni ikinimba ni iyihe njyana bwana Mukurabinda?
Twanabikoze nkana kubera ko buriya Francois ubundi indirimbo ze akenshi iyo atakoze iza kinyarwanda ni injyaruha. Ahantu iwabo akomoka ni hafi muri Tanzania, bivuze ngo yakora indirimbo n'imiziki yo muri Tanzania nayo imugiraho, imugiraho ingaruka. Ariko igicurangisho cye gakondo cy'umuduri, uko agicuranga, uko abiririmba, ushobora kubishyira mu njyana zacu zose zo mu Rwanda, zaba izo mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, byose birashoboka. Ariko noneho ukaba wakora n'ibyo ahandi. Niyo mpamvu twavuze tuti reka duhere kuri ya njyana ye yiyumvamo, iriya ndirimbo ya mbere yakoze Maria Jeanne tuyishyira mu bintu navuga y'injyarwa ijana ku ijana. Noneho turava tuti ya kabiri tunabereke yuko cya gicurangisho cyacu dushobora no kugikoresha no mu mbyino zacu. Ntekereza ko ari nayo mpamvu abantu babyumvamo vuba kongeraho nyine no buryo byakozwe muri ari amafite hose amagambo yaririje bitandukanye bya karere so uririmba rwose injyana zacu za Kinyarwanda wendiwe niyo ADNI niyo marafe niyo umutiwe niyo ni injyana za Kinyarwanda François wa gukora injyaruwa cyangwa za Kinyarwanda
turaza kumugeraho na Clarisse ariko ku murongo wa telefone dufite Kimbuta ijambo ni ryawe
Murakoze bakunzi ba radio ijwi rya Amerika kandi ndasuhuza uwo mushinga ntawe turiwe muri studio aba acumba kuri telefone
murakoze cyane
komeza ubaze ikibazo cyawe
nari nshatse kubaza mu by'ukuri niba ikibazo cy'abahanzi nanga abantu
Kimbuta ku murongo wa telefone uratwumva?
Ndumva yavuyeho.
Okay, yavuyeho reka twakire Simon.
Alo?
Yego Simon, uduhamagaye uri hehe?
Ego mwakoze cyane, jewe ndahamagaye ndi muri Malawi.
Okay, duga ku ijambo.
Ego najya manu simile cyane umutumire wanyu namukunze gose sinzi no mushimira kuko je wasanzwe nkora ibintu by'umuco ndi mutimbo vuze ingoma ubwo rero hano maze kuja ku makonsere menshi twagwe n'abahanzi bakomeye nk'umwakoze twari kumwe n'abantu bo muri Kenya bakomeye cyane ugasanga tuvuze ingoma abantu bagata stage y'abahanzi bakomeye baje kutubaba n'icyo kibazo nti ese kugira ibintu byacu tuwasanga tuyifata gukora ibito kandi bikomeye rero nagenda mu cyumweru rwose kuba yagize igitekerezo ariko akabazwa na yifuza gukora kugira ngo ese nta kuntu yotanga ubutegetsi kumutwara ngo zishure bategesha abana bato ibishwangisho byacu kumbure nk'inanga ikembe umudiri n'ibindi kugira ngo imico yacu n'ibishwangisho byacu gakondo bitazava bizima
narakumva
nibyo koko yavuze ati twebwe ubwacu twikesha agaciro twebwe ubwacu turipfobya dusuzugura ibintu byacu urebye ukuntu i Burayi narahageze urebye ukuntu muri Amerika baba bashaka intore zo mu Rwanda cyangwa ingoma z'i Burundi ni twebwe tutaza agaciro kabyo bo bira ibintu ni ibintu dushobora gukora urugero naguha ejo bundi nanjye mbonye nakoze indirimbo hano nyikorera hano muri Cote d'Ivoire uzareba muri iyo clip uzasanga hari umuntu wafashe ingunguru azikoramo ingoma ashyiraho n'amabara ndamuzane kuko mbona wakoze ingoma ugashyiramo amabara ya asana n'idrapo ry'u Burundi arambwira ati njye nigeze kujya muri festival Bujumbura mpura n'abarundi ati ndiho ndabivanye nawe ni umuntu ukora ibintu gakondo bya hano muri Cote d'Ivoire ni ukuvuga ngo ibintu byacu birahura na byanjye navuze kare ntabwo tubiha agaciro kabyo tukabishyira ku mwanya wa kabiri ariko uzarebe tubikine abanyamahanga barabikunda cyane barabikunda pe nawe kuba umuntu yashyiraho ishuri rituma tumenya ibihangano ibicwangisho byacu gakondo n'uburyo babikora ni ikintu rwose umuntu yazakora ariko ntegereza yuko hari ibibanza tubanze dukorane n'abahari tujye twashyiraho amarushanwa ndetse tushyireho n'uburyo bwo kubaza ibyo bintu tukamaze tukanabyandika kuko nitutitonda bizaducika kushyiraho ibishinzwe ni igitekerezo cyiza cyane
simongira ngo hari akandi kabazo yari afite yari atararangiza igitekerezo cye
ego akandi kabazo numvise mu mvuka yuko asanzwe ari mu mategeko arambora najya mbaze nize mu itanzaniya hari umuhanzi akomeye benshi bazi nka Fida Karori hari umuntu w'umumendeza nk'uko nyine yamufashe aramufasha ariko nimaza gusanga amasezerano bagiranye atariyo yamushaka inyungu ziwe ubwo se wowe twizere ko ari umutima wo gufasha gakondo cyane kumbure nawe yoba ari umutima wo kwiteza imbere mu nyungu ziwe akoreheje abahanzi bagakondo murakoze rwose
urakoze cyane ugira umunsi mwiza Simon
yarakoze cyane nuko ntamubwira amasezerano nagiranye n'abo tuyafitanye kuko abari ibanga ariko ntekereza yuko biramutse bigaragaye yuko nibo ba mbere barashijutse bigaragaye yuko batsikamiwe cyangwa se ibyo twasezeranye tutari kubikora amasezerano yose arasobanutse bandika mu rukiko rwose ubwo burenganzira burahari urukiko twaranavuruvuze rwanditsemo bivuze yuko impande zombi zigomba kwitwararika mu byanditsemo hagize utabyubahiriza yaregwa ni nayo mpamvu habaho amasezerano yanditse kugira ngo ejo ntagire ikitubahirizwa kibe kigaragara bamenye naho bajya kukibariza nta mpungenge rwose zihari
ku murongo wa telefoni kandi dufite Adeline. Adeline, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Ego, murakoze.
Ego, uduhamagaye uri hega Adeline?
Ni Mozambique.
Ok. Komeza rero ikitekerezo cyangwa ikibazo.
Je sinzi kari igitekerezo cyangwa ikibazo. Je nabonye ikibazo cyari kuri Facebook. Cyabaje abahanzi b'abasaza b'abatama. Turaze nko mu mico y'i Burundi bajya batama bajya abahanzi bajya bakoresha amakembe imiduri ibintu by'imico ya kera byo gucuraranga ibiki ku bwanjye mu Burundi nta gaciro babaha nta nubwo banabibuka.
Icyo ni igitekerezo
n'abantu usanga bari hasi cyane n'abantu bakenye vraiment nta nubwo na guverinoma yigari ibibuka ngo ibitwararikeho ku bwanjye rero kubera mbona bigeze mu mahanga aho ngaha ndi muri Mozambique icyo gikorwa cyo kuvuza ingoma amakembe ku bantu b'abasaza abanyamahanga barabikunda cyane kuko n'ibintu ari bishasha biba bigeze ahandi hantu bitari biri nko ngaha muri Mozambique ntabihari haje nk'abantu b'abarundi bakazana imico y'iwacu mu Burundi yo kuvuza ingoma kuvuza amakembe imiduri ibiki abantu barabinezererwa cyane ugasanga abantu babikunze cyane cyo ku bwanjye icyo nshaka gutanga igitekerezo nashaka vraiment abantu babaha agaciro cyane mu Burundi niyo umuntu amusanze no mu ibarabara akamwunguruza cyangwa akamufasha yani cyo mbona cyari cyo gufasha abantu b'abahanzi b'abatama abantu bagezweho n'abahanzi b'abajene imisoro ishushe n'usanga nk'i Burundi ngaho iwacu i Burundi bibukwa cyane ariko abantu bo hasi bari abatama batanguye kera nta muntu n'umwe abibazaho ibyo nizo na nicyo gitekerezo cyanjye nashaka gutanga.
Reka twumve icyo Ale abivugaho nawe kubera ko abo ngabo arimo
gufasha namubwira yuko umugambi ntarirarenga kuko ibyo bintu abo bahanzi barahari ibi bicurangisho birahari bisaba gusa ko hagira uwabitaho ntago hari igihe abantu bavuga bati leta igomba kubitaho ariko bakibagirwa ko leta mu byo yitaho hari ibindi bindi igihumbi byo yumva ari na prioritaire ngiye nkaba navuga ahubwo abashoramari babishoboye bashobora kubitaho niba babonye hari icyo babavanamo ariko nabo bakagira aho bibageza nagira ngo nanamubwire yuko hari umuntu wampamagaye hari amaze kubona uriya Francois twafashije mu Rwanda uwo muntu ari muri Aziya igihugu sinkivuga kuko nibanga ariko arambwira ati nkoherereje abahungu babiri b'abarundi bavuze umuduri ubu nzahurira nabo muri studio mu minsi iri imbere kugira ngo dukore indirimbo yabo kandi kuko yarabaje anyoherereza izo bakoze numva koko bimeze nk'ibya Francois bivuze ngo rero wa mugani ngo imbo ihirigihe uyu munsi umuntu nkubwiye abantu banyandikira bacuranga noneho umuduri bavuze icyende bavuza bacuranga inanga wagira ngo byari byaratwitse naho ubundi burya birahari birasaba rero yuko tugaragaza ubwo twabitangiye tugaragaza ko ibyo bintu bifite agaciro cyane cyane bishobora no kugira icyo bitanga ibyo bintu ni nyuma yo kugaragara mu Rwanda n'i Burundi kandi ntibizatinda ni muhumure ntabwo hazabura abandi bantu bita kuri abo bantu icy'ingenzi ni uko bisa n'ibyabyutse bisa n'ibyagaragazwa ko bikiriho ko bishoboka ntekereza yuko urugero rwatanzwe ruzakurikizwa mu minsi iri imbere rwose muzabona abo tuzafasha b'i Burundi kandi numvise indirimbo zabo ntaho bataniye na Francois.
Tugushimire Adeline aho ngaho muri Mozambique dushimire nawe bwana Mukurarinda kuri icyo gisubizo utanze ku murongo wa telefone turi kumwe na Nisabwa ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane radio Ijwi rya Amerika.
Uduhamagaye uri he Nisabwa?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Rwamagana.
Aha, Irwamagana hafi no kwa Pepo ndahabona ugomba kuba ariho uduhamagaye urari kwa ga telefone kawe ndumva katagenda neza. Ni kibazo ni gitekerezo.
Nje ndashaka kugango gire inyunganize ntangaho.
Mhm.
Kuko niba hari ikintu cyadushimishaga twashimishwaga no kugira z'abahanzi bakera bacurangiye cyagafuro.
Nisabwa egera telefone yawe cyangwa uhagarara ahantu hari rezo kubera ko nabwo tukumva neza.
Nuko yangana ifuri rimiragwa. Ikintu navugaga yuko bari abahanzi bakera bakoraga umuziki wabo mu buryo bunoze. Ubu hari indirimbo iri kubica bigacika, indirimbo yitwa Igisupusupu icurangwa n'umuhanzi Sejumba akoresheje igicurangisho cy'umuduri. Iyo ndirimbo iri gushyika ku mitima ya benshi. Hari izindi ibindi bikoresho bakoreshaga nk'ikembe n'imiduri hamwe n'intanga, ikindi bita iningiri. Uzi kumva indirimbo icurangishijwe n'igicurangisho cyitwa iningiri, iyo ndirimbo wumva inogeye amatwi. Ariko izo ndirimbo ntabwo tukizumva, aba bahanzi b'ubu ngubu baraza bikoreshereza izi za gitari n'ibindi birumbeti navuze. Ariko nibarebe ukuntu
Nisabwa turamubuze ku murongo wa telefone, yari yatubwiye yuko imvura irimo kugwa hariya aho yari ari, ubanza bitagenze neza. Ariko igitekerezo cye ngira ngo cyumvikanye, yavugaga ati
cyumvikanye kandi ntekereza yuko biri yavuze ati abahanzi bato cyangwa abo barimo baraza bagacurangisha iby'ahandi bakibagirwa ibyo byacu. Ariko mu Kinyarwanda baravuga ngo kora ndebe iruta vuga numve. Uyu munsi nibyo nkubwiye, nsigaye mbona n'abana bato barimo banyandikira bati bote burya nanjye n'ubworega naririmbaga biriya nambaye n'ipantaro icitseho gato cyangwa imana ye ati nzi no gucuranga inanga. Abonye ko noneho bishoboka kandi koko ntabwo ari kukubeshya, arabizi n'iyo nanga arayizi, cyangwa se ati njyewe nanabyiga. Ni uko abonye ko ari ibyo bishobora kwihuta. Naganiriye n'aba DJ iwacu mu Rwanda ubwo mperutseyo tuganira kuri indirimbo umugabo w'i Rwamagana ni naho nize, yavugaga barambwiye bati twebwe nk'aba DJ twabiganiriyeho muri kano karere nta muhanzi mushya wigeze agira views zigera kuri miliyoni imwe mu gihe cy'amezi ane. Umuhanzi mushya ukivuka ukivumbuka. Noneho rero n'abandi barabibonye baravuze kubera iriya ningiri, kubera iriya nanga, kubera uriya muduri bishobora kugenda gutya bikihuta kurusha bya bindi twakoraga bya gitari. Ntekereza ko nk'uko nabwira uwo mudamu urugero rwarabonetse rugaragaza ko bishoboka n'ibindi bizaza.
Ku murongo wa telefone twakire Robert kaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Uduhamagaye uri he Robert?
Murakoze, ndi mu Rwanda, ndi Byumba, ni mu ntara y'Amajyaruguru na karere ka Gicumbi.
Ni ikibazo n'igitekerezo?
Ni igitekerezo ufite
nyaruta
ku bijyanye n'ubugeni cyangwa se ubuhanzi. Nibyo cyane mu Rwanda cyangwa se no mu Burundi n'ahandi muri Afurika, akenshi usanga dukunda gukoresha ibihangano cyangwa se kwigana ibihangano biturutse hanze y'umugabane wacu Afurika. Nyamara natwe turashoboye nk'abanyarwanda cyangwa se n'abatuye Afurika. Yari igitekerezo nashakaga gutanga dukurikije n'ibyo uyu muhanzi wo mu Rwanda ahangaha i Rwamagana ni ukuri yakoresheje ibikoresho gakondo byo mu Rwanda, akora ibintu bitunganye kandi byumvikana. Indirimbo ze zirumvikana, zirakunzwe muri iki gihe. Nubwo yenda bamwe baba bazikasa cyangwa se batazumva neza, ariko ni indirimbo zifite ubutumwa. Hanyuma icyo ushaka kubwira abahanzi b'Abanyafurika cyane, nibashyire hasi bafate umuco wabo wa Afurika, umuco bye kwigana umuco wa Amerika cyangwa se umuco mu bindi bihugu, biga bakoresha imico igaragara y'Abanyafurika. Hanyuma Abanyafurika natwe turusheho kumva cyangwa se turusheho no gutekereza no kubihangana byabo, tunabikunde kuko babikozeho kandi babikoze mu buryo bw'umwimerere wa Kinyafurika. Nicyo ngiye gitekereza nashakaga kujya dukurikira ibi ihangano byo hanze ntabwo ari byiza bumwe abeshi nka nubwo bumva icyo bivuga biba biri mu ndimi z'amahanga ariko iwacu uhanze mu Kinyarwanda cyangwa se ukaririmba mu rurimi gakondo rw'Abanyafurika Abanyafurika tubasha kumva icyo ushatse kuvuga yego
urakoze cyane Robert ntabwo twavuga ko ibihangano by'ahandi ari bibi wenda kuko bafite bifite ababikunda bifite nabo biryohera ndetse n'ababikora ahubwo icyo gitekerezo uruvuze uti twateza imbere ibyacu ntabwo cyatubuza cyangwa cyatuma tugaya n'iby'abandi ku murongo wa telefone dufite Samuel
yego
Samuel
oui allo
amahoro amahoro Samuel
amahoro amahoro
ego uduhamagaye uri hega Samuel
mu Burundi
gitekerezo ikibazo duga ku ijambo
yewe cyane nshaka kuvuga anini ndashyigikiye yuko abantu bose boririmba mu ndimi zabo inavuga yuko reka gushyira gushima iby'abandi ntitwobigaya ariko hari ibintu usanga abashoraranze biharaza yo gufata ururimi ugasanga nk'indimi zitatu zine bazivanze mu kuri ibyo bintu usanga nenga nacyo biri budishikane ko mu mico y'Abanyafurika ikindi nacyo yewe sindabona akamaro ko kuvanga indimi nyinshi mu kuririmba nkabo bafise babona akamaro kabyo boduha umuco tukabimenya natwe
Reka tubaze bwana Ale ashobora kubaza impamvu bwana Ale kuki abantu bajurunga bakavanga ikinyarwanda n'igiswahili ni indimi nk'eshanu mu ndirimbo imwe biterwa n'iki
nk'uko nigeze kubivuga nti mu buhanzi nta mupaka twari dukwiye gushyiramo buri muhanzi akwiye gukora uko abyumva uko ashaka ariko icy'ingenzi ni ukubanza burya kwibaza wa mugani uti urahangira nde urahangira iki niba uhangiye abarundi cyangwa abanyarwanda ukaza kubaririmba mu cyongereza kivanze n'igiswahili ibintu bivangavanze niyo baba bazumva ntabwo ari umuziki ntabwo ari cyo gihangano biyumvamo urugero natanga ni nk'ahangaha muri kino gihugu cya Cote d'Ivoire mba mpamaze umwaka ariko nk'iyo ngiye mu birori iyo ngiye mu munsi mukuru wahagera saa moya za mu gitondo wahagera saa munani wahagera saa mbiri za nimugoroba kugeza mu gitondo uzumva indirimbo zabo gusa ziririmbye mu ndimi z'iwabo mu njyana z'iwabo kandi bagahimbarwa pe iyo mvuze ngo pe ntekereza ko umunyarwanda cyangwa umurundi bicaye turate kuvuga bagahimbarwa pe wakwambuka muri Ghana ugasanga za ziririmbo zo muri Cote d'Ivoire zizirenga umupaka muri Ghana naho bumva ibyabo ariko wagera mu Rwanda ugasanga twe twiyumvira iby'ahandi wagera mu Burundi ugasanga twiyumvira iby'ahandi ntabwo ari bibi kuba twokumva iby'ahandi kuko nanone ku rundi ruhande kuhora wumva ibintu bimwe nabyo si byiza cyane bituma utafungura mu mutwe ngo ufungukire abandi twe mu Rwanda no mu Burundi uwo mutwe turabifiteho kumva iby'ahandi ikibazo ni uko twumva iby'ahandi bikaza kurenga iby'iwacu ibyanda kavuze tugera ibya mbere aho ngaho niho hari ikibazo kuba waririmba iby'ahandi ntabwo ari bibi ariko nitubanze dukore ku byacu kuko n'ibyo abanyarwanda bibonamo iyo ukomye amashyi mu buryo bwa kinyarwanda umwana w'umukobwa w'imyaka itatu ine ahita atega amaboko nta n'umuntu ubimubwiye nuko aricyo kintu yavukiye muri icyo kintu yibonamo icyo kintu nitumara kucyumva natwe tuzarenga umutaru tuzagira abasitari nk'uko muri Tanzania abo bahungu no muri za Nigeria nayo hose barenze imipaka bakanadusanga iwacu
urakoze cyane bwana Ale ndabona amasaha agenda tubana make kino kiganiro rwose ubanza ari ukuzashaka undi mwanya tukongera dusigaranye iminota mike mu kanya turaba tugeze ku musozo sinzi ku buhanga bw'ibyuma ngira ngo bambwiye ko hari undi muntu Abel witwa Abel ijambo ni ryawe vuba vuba wihuta
ego murakoze
uduhamagaye uri he
ni Esra
komeza ku ijambo
ndashaka kuvuga nuko abantu tutadufi impano tukabura amasuke bivanye n'uko udashikira abantu baba bafite ibyo izimu dufashe yego nicyo nashaka kuvumva tubura siporo na ifoso urizo usanga adashikira bose kubera abantu badufite impano nyine naho dakwiye kumenyekana cyane bivanye nuko nyine zashika imbere.
Arakoze cyane ngiye ntekereza yuko icyo kibazo navuga ko muri no minsi tugeze kubikomozaho hari iterambere kuri ku mbuga nkoranyambaga ari uburyo bwinshi noneho bwo kuba wakora igihangano ukagishyira abantu bakakibona vuba n'abanyamakuru n'abandi bantu bose utanahagurutse ngo ukibashyire. Ubungubu ntekereza yuko umuntu wese ufite impano akwiye kugerageza gushakisha, akwiye gushyiramo ingufu ku buryo wenda yakora igihangano kimwe akakigaragaza kugira ngo abantu bakibone. Ubungubu niko bimeze. Kera abantu bajyaga mu tubari bagasaba gucuranga, abantu bakajya hirya no hino bagakora amakonseri, nuko nguko wabonaga. Ubungubu umuntu ashobora gushyira igihangano cye kuri YouTube, umuntu akantarange akamubona akavuga ati ndabona hari ikintu cyamuva, namuvanaho, ndetse ndabona nawe namuteza imbere akabikora. Ubungubu niko ibintu bikorwa. Inama namugira rero cyangwa se yanagira n'abandi nanagira n'abahanzi ni ukuba uyu munsi nanjye niko bimeze, abantu benshi baranyandikira ikintu cya mbere mubaza ndabwira ndetse hari ikintu waba waracuranze, ntabwo ari ngombwa kujya muri studio, ushobora gufata gitari, ushobora gufata iningiri, mugenzi wawe agafata telefone akagufotora agashyira kuri YouTube tukayibona. Hari umuntu mu rundi kazi tugeze kubona wari muri segonderi ufite nk'imyaka 13-14 wiganaga abahanzi bo muri Amerika. Ntekereza yuko iyo iki gihe ashaka kujya muri iriya miziki nari kumufasha, ariko ntekereza ko ndibuka ko nigeze kumwemera ko nabona iyo mesaje tuzamukorera album, kandi ni telefone ye bari bamufatishije bashyira kuri YouTube. Urabona dukoreshe uburyo buhari bw'itumanaho tugaragaze aho turi ku isi hose ko dufite iyo mpano, byanze bikunze ntibizabura umuntu wigwaho bikamushimisha akavuga ati ibi nabikora kuko mbikunze nkamufasha cyangwa se nabikoramo n'ubucuruzi.
Bwana Remukoinda, urakoze cyane kuri icyo gisobanuro utanze. Dusigaranye iminota ine gusa, ndagira ngo mu munota umwe umere nk'ukora umwanzuro w'ibyo byose twavuze ku bijyanye n'amategeko ko arengera abahanzi, twavuze ko ubuhanzi bushobora gutunga umuntu akabikuramo donc bimufasha kubaho. None tugeze ku mwanzuro, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ijambo ryawe ni rihe ubwira abantu?
Urakoze cyane reka nanjye maze gushimira kuba twaganiriye, kuba wabashije no kumpuza n'abantu bari imihanda yose, ni ibintu rwose by'agaciro. Ngarutse rero kuri uwo mwanzuro, icyo navuga ku birebana n'amategeko ni ikintu cyoroshye. Aho amategeko ari cyane cyane ko abahanzi bacu barize barasomye, akenshi abari n'abanyeshuri, nyaboneka nibafate itegeko bamenye uburenganzira bwabo, bamenye uburenganzira bwabo. Naho itegeko ritari basoma ayahandi, ayahandi burya ni amategeko ushobora kwaplika iwanyu. Biba bishoboka ushobora gusoma ibyo mu Faransa, ugasoma ibyo mu Bubiligi, umuntu yaguye mu kintu bihugu ngo nta tegeko mufite ukaba wamureka. Abacamanza bazi kugendera kuri doctrine, bazi kugendera kuri jurisprudence, kuvuga ngo ibyanditswe cyangwa imanza z'ahandi ziba zitwaje gusa ngo iwacu naho nta mategeko ahari ngo nta kintu twakora. Oya, umucamanza w'Uburundi umushyiriye azi uko azabigenza. Muri mu magambo make rero ku birebana n'itegeko, muhanzi soma umenye uburenganzira bwawe n'uko wabuharanira, itegeko rirahari rari kwigisha. Naho ku birebana n'ibihangano biragaragara neza, birasobanutse neza yuko iyo dukoze injyana z'iwacu gakondo, iyo dukoze ibihangano bishingiye ku bicurangisho byacu gakondo, niyo twabyigana mu bicurangisho bya ruzungu, abantu bacu babyiyumvamo. Ingero zirahari, turazibonye, ziratangiye mu Rwanda ariko nakugaragarije aho zageze kure, Tanzania, Uganda na Congo, baratusize kure, za Senegal, za Cote d'Ivoire ho ntabwo nabivuga. Bivuga rero ko twita ku bihangano byacu gakondo, bitavuze ko tugomba kwanga iby'ahandi, ariko iby'iwacu gakondo aba ari byo dushyira imbere, twabiririmba uko gakondo imeze y'umwimerere, twabimoderniza cyangwa se tukabishyira mu bicurangisho bishya, ariko bigire umwimerere kuri gakondo iwacu. Bazabibonamo, izatera imbere.
Bwana Lemu Kurarinda, ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro haye ijwi rya Amerika. Nshimire n'abakunzi bacu batwerereye, ababajije n'abatanze ibitekerezo hirya no hino aho baduhamagaye bari. Turashimira kandi bari ku buhanga bw'ibyuma hamwe na Fasilo wadufashije kwegeranya kino kiganiro. Reka dusoreze kuri imwe mu ndirimbo wafashije umuhanzi kazi Clarisse Karasira gusohora, gushyira ku isoko, avuga ati twapfaga iki, byamaze iki, akayuzi ko mu rubi kateranije ababyeyi bacu.
Murakoze cyane namwe.
Abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington.